ni soche ni yechubani ngati umatikwa nkamo yu ndiye ikari. Ize ni soche.
Young K, J Swagger, dopest, freshest name in the game, ladies and gentlemen.
Downloaded from ilovezedmusic.com.
Life aweka suza kaikwaniza, sunga zibe mtuwe ya saka kutandiza. Olo sumu ziba lafu ni kumulangiza, uzaona na mulungu wa zamba kutaliza. Mtuwe suziba ndiewe ya matandiza, at the same time futi ndia mamangiza. Olo leno ya kwa peze kati wapisha, washtika bat. Olo ukale mele kwanchi, osaka sule mtu, ziba masula mtu. Suziba ki mtu ndia matandiza mtu, osaka sule mtu. Olo ukagwile kwanchi, tuma chanji ngala hambo, osakula mtu.
Take police dance, mtu weo sulagula vurupa. Ilo innocent razie nzero wa utuka. Shuna mpenta sanga chitiketi. Amtemu mamuona chipuba chako ngabe na enke. Pesho mwana kwati yesu mwaisho obe. Ibalo yobe kwa tukia shirapo ya banobe. Mtu otere mubiyo noti na banobe. Batinishi na chikunyonga mukatimu mlobe. Damn, osa sula mtu nalo chipuba chako. Tuma kugula mishanga ah. Inapezeka kuliba mtu wa mafuno pubisa. Manzawa pasaka wanga batanize mifucha ah. You can never play smart na life inga seka. Life ya maapsa ndanga siso mailo kuwa wabeka. Songa waisenso kuteka pomunobe kumuseba nyoka sanga waisenba.
Life aweka suza kaitwaniza, sunga zibe mtu wea saka kutandiza. Olo sumu ziba lafu ni kumulangiza, uzaona na mulungu wa zamba kutaliza. Mtu wa suziba ndia wea matandiza, at the same time futi ndia mamangiza. Olo leno ya kwa peze kati wapisha, washtika bat. Olo ukale mele kwanchi, osaka sule mtu, ziba masula mtu. Suziba ki mtu ndia matandiza mtu, osaka sule mtu. Olo ukagwile kwanchi, tuma chanji ngala hambo, osakula mtu. Osaka sule mtu, ziba masula mtu. Suziba ki mtu ndia matandiza mtu, osaka sule mtu. Olo ukagwile kwanchi, tuma chanji ngala hambo, osakula mtu.
Sometimes if they come on, God, the whole world is against me. Devil na ekaya, he's always trying to test me. Always trying to test me, always trying to stress me. Unga ibade na mapalo, God has blessed me. I think of all the things I've been through my life, yandi. Teti wa survive na kari ya bambi. Been through the fire, kutifaka kuwaya. Ero shari neka narina vena dandi. Bantu chalo na bantu, funa kumajiz, wabidi cheolo watatu. You can't do it on your own, bro. Funika go team, that's why I'm on this song, bro. And if you tell me that you're self-made, then I can't trust you. Nishita utashi. Dava mtu aliense ama funika go help. Usiboze ve unga kwa niso shita by yourself.
Life aweka suza kaikwaniza, sunga zibe mtu wea saka kutandiza. Olo sumu ziba lafu ni kumulangiza, uzaona na mulungu wa zambo kutaliza. Mtu wa suziba ndia wea matandiza, at the same time futi ndia mamangiza. Olo leno ya kwa peze kati wapisha, washtika bat. Olo ukale mele kwanchi, osaka sule mtu, ziba masula mtu. Suziba ki mtu ndia matandiza mtu, osaka sule mtu. Olo ukagwile kwanchi, tuma chanji ngala hambo, osakula mtu. Osaka sule mtu, ziba masula mtu. Suziba ki mtu ndia matandiza mtu, osaka sule mtu. Olo ukagwile kwanchi, tuma chanji ngala hambo, osakula mtu. Wene analengeza ungale pachalo ni mtu, na wene ama kupelekeza kumanda ni mtu. Wene angalengeze wachitika ni mtu, futi ene angalengeze wafutika ni mtu. Mtu ni wachikata, futi si wachikata. Hei ni backstab, papangani ya mastata. So ni kumustata, no mutanga chikata. Wezali na solo wapezekea ni piastata. Kasuma mufili nga peta umutalu kekuchila kuti ukamise famushi. Kuwatenga semu wezali wachampuka olo ni kamushi. Kuti opportunity osaka palushi. Life is in zako, majini kuuzako. Manjuni kuhika kwa effort kufindu vako. Kuzilo ngala ambo na feva ipwela diapo. Wene usula zaka mufuno kangala mutrapo. Team Swag Alpha kipunda bebangene samo. Nga sungene sabo zina yako sipeze kamo. Hela lenox post na wakazora. Hela hela mwefu mboss makentora. Kale wangu na milo lava shiflo. Olo olo waka kami manager zibatiko. Jaso, lava nda, lava lemi. Tibulongo malume
Anetaka balusaka,
anetaka balusaka.
Balaka wulu,
anetaka papa mkulu.
Heyo German,
Geo Castro,
Max G, Nabashie ma.
Downloaded from ilovezedmusic.com.
Sending Soul Chain Entertainment.